this is a Zamani. Na fota, this is a Zamani. Sitake tena umizwa, umizwa. Nazifuta, this is a Zamani. Na futa na walizo niandikia, na futa matatizo yote, na futa tabu zilizo kuwa upande wangu. Nazifuta, na futa, na futa mimi, na futa hadithi ya zamani, nayafuta andika hadithi mpya ya maisha yangu. Nazifuta hadithi za zamani, nafuta naifuta hadithi ya zamani. Sitaki naandika hadithi sitaki tena ya maisha yangu. Nazifuta nyayo zako walizoniachia, nazifuta zote, nafuta mimi. Sitaki kuumizwa, sitaki laana zao. Nafuta yote, nafuta yote mimi. Nafuta na ndumba zao walizonichomea mie. Nafuta, 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 nafuta rani, nafuta matatizo, nafuta mitego walio nitegea mi. Naifuta, naifuta, sitaki tena, naifuta kwenye kitabu cha zamani. Nafuta, nafuta, hadithi ya zamani, sitaki tena, naandika hadithi nafuta na ndumba zote walizo nafuta, nazifuta hadithi ya zamani, nazifuta mie, nazifuta, sitaki tena, nazifuta ya.